Money Kingdom, Rap King. What team do I go in the building? Fumu wa matimbo.
Bwela bana bwela ni wohungwa. Aba supplier hana lume tuze punga. Agonde moyo wa mpunga. Mix na mandanda. Batuka wa hona shoti kati ya kumanda ati. Niwa high class. High class. Niwa high class. Nizima ningi sayi mbela high class. Niwa high class. High class. Niwa high class. Nizima ningi sayi mbela high class. Sweetie life bandana Billy Vamo. Yamu Sande upeze ku Chicago's. Hawe mayo zambia kuchalo. No cash. Blow sunge namo. Palevo ya mutale paja. Hana jumpa po hasowela na madolale. Skin ni kulandia ni lunch ni kujapani. Wanabwela mchula ino chambuka muhugasi. Sema blow kuniga zivanga tiyanke na branch. Hapa ni chizungu wa iwala chetundu mikioni zije. Nezi kombele za sio pa mchombo. Piu wa milomo. Sisi ni plan. Tupi tupi ni it's fine. Bwela banabwela ni wohungwa. Hapa supplier hana lume tuze punga. Agonde moyo wa mpunga. Mix na mandanda. Batuka wa hona shoti kati ya kumanda ati. Niwa high class. High class. Niwa high class. Nizima ningi sayi mbela high class. Niwa high class.
Yeah yeah.
High class. Niwa high class. Nizima ningi sayi mbela high class.
Ati niwa high class. Bula ni pansi. Wanasipa na kushana shimwa mwe jansi. Uzawa uza chani. Niwa supplier tonze shipani. Wakumawa. Elo bata ni iti kona siba siba palusaka. Ati lefo inachinja, siba kwela njinga. Awe bala peka, mita mwapesha. Mwai bala mauya mama, ya muna promisa before talo chawama. Ati ni ma big teams, chewa funa cheni good things. Gavali tuwa niko salangana, osapitira kwa li danger ni manda.
Bwela bana bwela ni wohungwa. Aba supplier hana lume tuze punga. Agonde moyo wa mpunga, mix na mandanda. Batuka wa hona shoti kati ya kumanda ati. Niwa high class. High class. Niwa high class. Nizima ningi sayi mbela high class. Niwa high class. High class. Niwa high class. Nizima ningi sayi mbela high class.
Shout a bed on creation or imitation. But I see by production the beat maker. Yeah that.
But team swagger for life. DJ says that they're good.